it down. It's another one. Uza, uza, yeah, kaki waka si usema uza, 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 uza. Nukinyota bana mina kupa, nakupa mauta, mauta, Fisi chunga deri waga niko gangare, big body wanga baby doma sampori. Nipakue mahabaka ni mamkuri, nipe baby yote baby yani fori fori, yeah. Gius kali sota bana kaka uza, tibiti kumbu kuliwa kika usha. Wanatisiziwe shaleta leta na yoman. Moshu fika stenje jitaiga wika wika. Seti hemo siku manze leo joni kukesha. Uza uza mali miu kafunga. Wakifunga duka ai. Uza uza mali miu kafunga ah. Sako niko leo funga duka. Zao kukafunga waga ni madumba ah. Kazana deli musho utavuna vitam. No kutoro chunga mori utakosa yolan ah. Kijasho wacha jo ya kando. Giganeti waga manze tunasaka gando. Bade kutoka inja manze kusaka haso. Waza wazua kisha musho kwa jua. At ease attention. Basi nipe wewe zama downtown. Kachi wow wow kako wow 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 wow. Kachi wow wow kako wow 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 wow. Kaki waka si usema uza, 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 uza. Nokinyo tabana mina kupa, nakupa, nakupa mauta. Kaki waka si usema uza, 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 uza. Nokinyo tabana mina kupa, nakupa mauza, mauza. Sema uza, uza, sema uza, uza, sema uza, 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 uza. They want the girl in a distemper. Hold it where you coming cause you got the body shaker. Hold it for me, girl in a distemper. Shake it for me, one in a distemper. One who got the shaker. Guess about turn, turn around baby. Give me pretty one some. Fever na mashiva, you me one in one ass. Make her give you love, give me pretty one love. When she turn up with the bass, spreading like a viral cause emotion with the legs. Bit is ziko tighter, kani mtaita. Tani tighter, tighter na kani fiber. Nyayo neti waga manze zote ziko tighter. Wani patone, nyuma kani bonge. Watch your fella, she got done, you talking like a shore. Talking, talking, talking like a shore. Oh no. Talking at the cave, you son, I die most. Moving at the room, you son, I take a watch. Never die most, never die more. Party moro to a loco na kingongo. Zamana yo wabananga joni ndogo. Dogi digi bigi jina umanga. Kutumba ya mori waga ina umanga. Kuku memory ndo mana waitagwa. Na jogo wa mwitu banana itana. Yeah, checky, twende, hit down, 61, oh, oh, it's another one. Yeah, kaki waka si usema uza, 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 uza. No kinyo tabana mina kupa, nakupa, nakupa mauza. No kinyo tabana mina kupa, nakupa, nakupa mauza. No kinyo tabana mina kupa, sema uza, sema uza. Kaki waka si usema uza. Uza, uza, uza. Kaki waka si usema uza. Uza, uza, uza. Ati sema uza. Sema uza. Uza, uza, uza. Sema uza. Sema uza. Uza, uza, uza. It down, it down, it down, it down, it down, it down. 60-01-00. It's another one. Your boy, Fave Trigger Boy, Killer Tune.